Let me also welcome you to Nairobi, to Kenya, and to give you some information
that scientists... ah, skudubaritka, madaxda midowga Afrika oo ah, kiishanaad ee heerkiisa ah ee la qabto ayaa waxa ka soo qayb galay ilaa 10 madaxweyne oo ka tirsan madaxda midowga Afrika. Ayadoo wadamada aynan madaxweynayaashooda imaanina ay u joogeen wasiiradooda arrimaha dibadda kuwaasoo matalayay. Waxaana shirkan arrimaha looga hadlayay ka mid ahaa sidii looga dhabeyn lahaa arrimaha isdhexgalka qaaradda Afrika oo ay madaxda midowga Afrika ay mar walba ka hadlaan. Arrimaha midnimada, xal u helidda dhibaatooyinka ka dhasha argagixisada iyo isbeddelka cimilada, arrimaha dhaqaalaha iyo sidoo kale waxa uu noqon doono qorshaha ay madaxda midowga Afrika ay u gudbin doonaan madaxda madasha wadamada G20 ee dhaqaalaha adduunka ka hadla. Muuse Maxamed oo ah gudoomiyaha guddiga midowga Afrika oo ka mid ahaa madaxdii ugu horeyn ka hadlay shirkan ayaa sheegay in inkastoo ay socdaan dadaalada dhanka nabadda ee wadamada midowga Afrika ay wadaan, haddana wadamo ay Soomaaliya ka mid tahay in dadaaladaasi ay aad u qiimeeyaan, iyadoo dhibaatadaasina ay qayb ka tahay dhibaatada dhanka dhaqaalaha ee wadamada midowga Afrika.
In the Horn of Africa, in Somalia, despite the remarkable efforts by and the leadership of President Hassan Sheikh Mohamed, with the support of ATMIS, the situation still remains fragile. Excellencies, ladies and gentlemen, the problem of development financing of Africa, in fact, is at the top of our agenda.
Madaxdii shirka ka hadlay waxaa ka mid ahaa ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Aamina Maxamed oo shirka ka sheegtay in qaramada midoobay ay mar walbo taageero la garab taagan tahay wadamada midowga Afrika.
Meanwhile, we see renewed conflict and extremist terrorism are wreaking havoc across the continent, resulting in lost decades of development and millions of displaced persons and refugees. These calamities are leaving a generation of our young people, especially women, with the anxiety of a tortured present and a deeply uncertain future. Let me salute you. As African leaders, against this challenging global and continental backdrop, you continue tirelessly, day after day, here and abroad, to make the powerful case for Africa. Africa is the new horizon of possibility and as the source of solutions for its own challenges and those of the planet. Excellencies, you have the United Nations' complete solidarity.
Madaxweyne William Ruto, madaxweynaha dawladda Kenya, ayaa isna shirka ka sheegay in madaxda wadamada midowga Afrika ay ka go'an tahay sidii iyagoo midaysan ay xal ugu heli lahaayeen caqabadaha qaaradda Afrika iyo guud ahaan midda caalamka ka taagan.
We are a busy continent that is going places. The young, clean, green continent of the future, and we are determined to lead our march into this future as a united, empowered contributor of sustainable solutions for global problems. We are reasoning together, generating effective solutions together, implementing them together, facing our challenges head on together, making progress and getting results.
Qodobadan ayaa ah kuwo ay inta badan madaxda midowga Afrika ay mar walba ka hadlaan, inkastoo ay kooban yihiin natiijooyinka ka soo baxa marka madaxda midowga Afrika kulamo noocan oo kale ah ay yeeshaan sanad kasta. Haddaba, maxay tahay caqabadaha hortaagan ee ay u mira dhali la'yihiin kulamada ay inta badan yeeshaan madaxda midowga Afrika ee looga hadlayo arrimaha khuseeya qaaradda? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Axmed Maxamed Mooge oo ka faallooda arrimaha qaaradda, sidoo kalena ku takhasusay arrimaha xiriirka caalamiga ah.
African integration baa u ah shayga ugu muhiimsan sanadkan shirka. Waxaa kaloo aad ayadana loo sii sanadkan muhiim khaas u ah shirkan waxaa waaye African Continental Free Trade, ganacsi furan oo ku baahsan qaaraddan oonan xuduudyaheeda kala xirnayn in loo helo qaaraddan Afrika, borderless Africa in other words. Marka sanadkan shirka ugu muhiimadda ugu weyn waa taas ayada ah, in la helo Afrika midaysan oo xuduudaheedu isku furan yihiin, oonan visa loo baahnayn, wada shaqaysato agenda iyo codkeeda iyo hadalkeedana uu mid u yahay midaysan.
Waxaad moodaa in sanad kasta ay ka hadlaan intaas oo ay ku soo celceliyaan, haddana aan waxba ka dhaqaaqayn, caqabadu maxaa la isdhihi karaa?
Caqabadu waxaa la dhihi karaa, carabtu waxay dhahdaa man la yamliku quutahu la yamliku qararahu. Qofka aanan quudkiisa mise noloshiisa maralnimadkiisa aan dhacsan karin, qaraarkiisa iyo resolutionka go'aanka nafsadiisa ma qaadan karo. Taa ayadana u ahaa challenge-ga ugu weyn ee haysta Afrika, madaxda Afrika. Waxyaalaha saameynaya waxaa ka mid tahay boqolkiiba lixdan mise ka badanba waxyaalaha African Union ee shirkadan organization-kan Afrika mideyso ay ku dhisan tahay oo sponsor gareeyay waxaa waaye partners baa lacagaha bixiya. Marka partners-kii ajenda qaas bay wataan, mabaadi ka dugan waxa ayaga Afrika ay rabtay bay wataan. Marka way adag tahay in la mideeyo wixii Afrika ay u baahneyd iyo wixii dadka banaanka ay u baahnaayeen in la mideeyo, way adkaanay marka ayay khadarow. Marka caqabada ugu weyn waa financial aspect-igii oo ah in bahalkii dhaqaalihii lagu mido.
And the reform of the current global financial architecture, which is today morally bankrupt.